Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noke ene lewru juin lardo junu balde meden moddina battare meden te puddolde du bonay. Min biyan wattu jono jena yamde suki der maison de la presse Bamako jittino noddo kabaruji du yumor waygal kanko noddete adiral traware wonto buggi jamde to. Horejo leydi malindo yehi nokku noddete Moscou le leydi risindi o modde yidu ton wattu jono lami leydi risindi noddete Vladimir Putin. Wattu jona dati politique sen gonde yeltinere kono ayri bangal fina tawa kanya fa yotto kayi fiji leledi ndi botu fuddi kenyen do pomo ko do nokku no dirte de yam foy labe kollitide golleji do mayo goddo sakete ton jamono be kollitide do wiide ko woni fana mod fa be den yimbe lo wobbe ton be kanya fa yotto ha waluji be cakko do basi jakkule jandini di won sembe kabaruji dum jogini on do bete hande bi bismillah modo ne hedate ko hore julid ndi holi tawiro yihi nokku no dirte do risi wakana mo yotti ton de yeruji makko no dirte Vladimir Putin go kany jabbitimo le odo nokku wiama halaji kewdbe gondi haltujin ton wotto jono ko nayri golle dal hakkude dedo leede le didi Ali Cisse
le kaltidal hakkunu beedo yimbel didom lamido leedi risi le nyalamo hande o holiti wiide leedi mudon di kany leedi mali gollidal an hakkunu mu em ana heba duubi chapan jeegom e joyi le nyalamo hande o leede amen de gollidi le duubi kewdi min tajo reedu jooda hala hakkunu amen waran latar sababu yirwinde gollidal hakkunu amen nom holiti wiide Vladimir Putin lamido lam hakkundejo o le leedi amen di holiti wiide gollidal hakkunu leedi amen di kany e leedi risi ana do lawol lobbol o jokkina hala do wiide mo yidi gollidal hakkunde deedo leede didi jokkito le gollidal hakkunde deedo leede didi ana kabar bilido en denagu ya warta kurameji nam holitiri wiide Asimi Goita jokkindo hala wiide dum kolol tan holititta hakkunde leede didde Moscou kan e Bamako ana anni sinyinde kawre kewde bangal gollidal hakkunde mu en ele dati kewdi dile hakkunde mudum ana nucléaire ko warta fa hokka kuram malin kobe nam holitiri wiide kabaruji yogaji fade ne kanake lam hakkundejo o duhonoyke soldat si embe inde mu em andaka champe inde lady risi wakati walde mawni gandel adnar allandu
wattu joni en biya won ko sinyinda jata hakkun mabbe ton don ko nayri bangal kurangaji fa yotto jagguji en denna gono hakkun dedo leede lidi kan gollindirde non be kolitiri wiide min ngara rufita do dido kabaruji le ko warta ko solando jabi anda be kabar politique kolitiri ko no fana gol do jahol fa be tekkina gidraago hakkun dedo leede lidi dum e tayde fu kanko no dirte Soumaila Law holiti wiide sa ewi mali wana jununa aranta sinyinde hono dedo gede le o do nokku be kolli holiti widdu ko hani huntinede hore wattu joni yo ko sinina ko han tebre dum won ko yafa wakati fu keddan ko masifi do en do facci tango Mamadou Sama Seku
c'est une visite qui s'inscrit dans la continuité la proximité
bangal tuti ta gollo ko wodi go akune Bamako e Moscou do fufu al hali kabaruji e wuri wakati jono talki kewdi cinama bangal sembin gollo gollidal akune Mali e Russie ka hakika kay tangol hore ido talki di ngondi e cadele kama dum ne mbi do fufu halaji dina golleji
dans les faits c'est plus des effets d'annonce qu'autre chose.
Il doit kabaru ji fano hebe do page amen Facebook kanya compte X Studio Tamani. Wattu jono dun examen ngaji ko noddirte bakk dum fuddi kenya leedi malindi fo e mangal mudum amdi nokko noddirte de kayifa ngarta bankas sans segu kuli koru wiama wala fuccadel ko mate dido yimali Ali Cisse
imuji bakk hitan 2025 golleji mudum fuddi altinere hande le lamu kayi choro kammu mawdo gouverneur region o kan yimbel dotube dum be kanyu em utti enveloppe arandereejo lycée dugu kolo konare le region o wajuji kewde wadi fewde yimbel imotobe le choro kammu to o imuji bakk fuddi kanyundu altinere hande bankas imotobe temenay chapanay joy kanyu e woni bindibe tum hikka kanan kobe kanyu en ka holiti wiide dabreji di ka fufi hama yalla dido imuji ana heba wadirde no wodire le lendi e mangal mudum fu be imotobe du ujinaji didi teme didi chapantati nay le region kulikoro puddode golleji di horejo cabinet gouverneur region o don mahamar a haydara ardino dum le ondo nokku le lamu segutodu be imotobe ujinaji sappo e go'o teme de jenay chapan jiddi jetti enveloppe arandereejo o gouverneur région o kany outti dum to sans golleji di kanko Seydou Bagayogo conseiller gouvernora région o ardino dum to academie sans imotobe ujinaji joyi teme tati didi woni bindibe tum le hakkunde mabbe ana rewbe ujinaji didi teme nay chapan jetti
faabe jeewlono politique ngaji kono ayri bangal fina tawa kanya fa yotto jewde kayi fijili leedi mi indi han tabirede o do boto fuddi kenya do bomo ko do be jewtodo yellano be kan tabirade on halaji ko halno le ko jabbino ko Ousmane Yali Bouli
tiangal batoji kayanade fina tawa artisanat et tourisme ngadi le lewru janvier jabbeno ndu yamiroreji chapande jetti e jena woni kollitaade darontode himmeji di golleji tati joda halaji kewdi ngadi do mujingol de windande Mamou Dafé ministre commune de fina tawa artisanat et tourisme
donc on golle mo bunke en ngadi bangal fina tawa na jogi do gede tati arande wal gal do tangul hore fi furba do bal gal tawal golle tangul hore seriaji jirwere nuule wuldir lam tato bangal na wi do jile leedi mo
de dewtere de dunken ande homini be fina tawa bindi an way darana tit allahji di mali hawrata le dubi noga ngaroji na atta her mayga yo gote dunken ande windube de dewtere noteke golla
Bien sûr, c'est un document
si que la yotal ko ndugolla le hawtingol hakillaaji kala ko ni be ko wono dum dum la wi su goro fu se fike totti hakilam dum ne baw jaati fi de ndugotal ko ni jaati ko tongol hore kala anyaaji golle ministere fina tawa e tourisme
ko bodi donc en ande bangal fina tawa teme don kawri ende chambere jabbingol de dewtere kejanande politika ko leydi me ndi ko fawi do fina tawa artisana e tourisme
wattu jone ndiara nokku noddete yam fuylabe kollitire gollude jamma do mayo wongo tongo dum hadama nobe kollitire wiide wattu jono be kollitire koni fana mudum du fab joto yelono be kani sakirade torraji hakkunde jalle nyongondi tondi be jalono be kani rendirde hawaluji be ndena yimbel wombe li odon nokku dum kedde mako ko noddete Suleiman Koulibaly kanko woni kuma ndaw nokku noddete yam fuylako mo sifi do hen do faccitango Ali Cissé
les gens
yimbel be ngala dina be anda sharia ana tonya yimbe do moto ngaji mu'em ana tina du torda yimbel wobbe dum sabi so mi bammi anni hadde ya warta moto ngaji de leer ngaji yogaji ana rena yimbe yure kulleji kewdi moto ngaji di ka nyaloma ni hani donnede yella dereji majji fayoto yimbel jeebe di ana heba andede ya warta drag ngaydi du ko hadal cercle amen o so won ko mi jogi dole nyaloma hande o ko bonnata ndiya amen dan dragi o ana hakkule majji mom nangi fu mi dokkan dum lam mom ji du ana ada dragi o du fu mi tetan dum
wattu jone ndiara nokku noddete do burembe ko litti video bitikaji didi kanye kela le o don nokku kanye pharmacien gote le cekiti yonternde be do wuybe be jaadi do ko yata 1 million gota kalis sefanon be ko litti wiide dum wadi dum won lumo wongo nokku noddete do burem tawede wiide ampul ngaji anton kanye fa yotto yo couvre fe analle nokko fu dum haday ka don guyka wadde ton be bi yimbe le didon won natu wattu jone e juudo on sikkita wiide kanye ngadi don guykaji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men no dete zoom sirnde ngaran memde dum be do yimbe la tan so be jalti sella kalisiji mabbe ton tan nyamete so be le galle mabbe do tan fe hubude mbude juude mabbe dum wana ko yafi wana jon sudma wana suka mabbe fu tawon wala fu mabbe jabata huncande kal musaddaji mudon hore fa kebe famtar kedden Ali Cissé ko fewni en do hen
mamuru kanyum kan jiddo wadde politique ndokko o sanne yopitere mako juude ana wada so ko tewte taw ko amojjo heba amu darono yimbe heewbe nokkuto o wondo dum tawama bangal politique nadu kabaroji biride dinaji amu darani du sadda galleji kewdi ni ngala bawde ga dum kan fu sella to tan watta dum sabi dokke mako de hune fu heba resande hore mako so gendi ko o holitimo wiide ko nyamete timmi dom ibilisa mako imoto o jabo dum wiide o wala fei hune o yaha tinnono yo hore mudum o nodda madu sud le colto suka mako jangata sabi be njoba e ko be kan yobude fa be janga o sali nota yaade dum wakati fu wala to mo o jogi mo koed mako tawete ele yambereji hono kurtunoji lamburuji nadu mahitiji kan ko nande mudum le galle mako tewtude yideede yimbel sel dum tan woni ko habbi hore mako nafa mako fu wala ko yottoto yimbe galle mako
dum woni ko fulbe biyata do di dubbi je biyanno lati ka fu bingila adama jiyawa battibe mabbe kanyen kan hebude tarfen so woddi be du keba dum woni hakkilanta ko do ngarten haddude bete hande do kabaruji dum juuti on sanne hedade heju jamen kala kajar no dur sijjo tamani fu numero anni on ngadan chapande jeede jagom chapande jenay jetti chapande juuy jagom chapande juuy jagom wono be keba itnaade journal ngal be numero am mo no dirto service kuno fone o mon ngadan 37 320m wajib sina tawr on bud noga kali sefa non wato so baa on nodude fe du tacita ke kredi modon fa nge fi no ko nandiro no do e sed yotre meden de anwoti wassalam gouvernement leydi Mali ndi micitiden wiide le ko jabbino ko dum won sappo go lewru juin jabbino dubbe kollitiw laamu hakkunde jobbe identite dubbe joy kassen be bi hidu dido anyaaji bamaama wakkati de botuji modi ngadno le nokko bamde noga jettiyo ter noga jena lewru avril hitan unadi de noga joy le ngallure bamako de wattu jono yimbe politike be an gondi e hokkude do hen hakkilaji muden woni andabe politike le leydi meden dibe be noddete politologue en fa kebe famtare kedden ali sise ko fuuni en do hen
Ibrahima Khalid Touré tunke andando kabaruji bilide sariyaji lewi odo khadime ande bangal sariyaji leledi amendi yawtagol nuygal sariya molam hakunejo o jodido mudum fa hokka kananke lam hakunejo o dubi joyi bawdi heedin tinade kasenka ana yedda sariyaji
ebe jidi yedude nuygal sariyaji banga yawtagol ko yete charte ele sifaji guddi bilidi etimugol transition deno lam o toto dubi joyi heedin tintedi no toto dun nem hala article 189 kultinde yeddugol anali serewul gul kanyen nugal sariya andonali farati modo monde mudun bangal sariyaji di
Ousmane Koulibaly kanyundu yo dunke andando kabaruji bilide politique leede amendi le odo konjotoro bangal politique halfinde horo mudum manda lamagol tay wala fu ngotan do dum yadata ele dati kolitaade bangal heedin tingol leede amendi o monarda kana kobe leedi ni tinno ardina ko nafata bibe lindi
wona hunde mu'inde sabi dum yadata fi e itingol hultangol yoni mutude fi ko wowa ko ila am kayu kambe lami be dewta no ngordini be ba an nyako mo eni leedi ndi seraji hana fi walintinede sabi nafakaaji imbe le yogabe ka gulu fuf janguleedi dum do hasindini leedi ndi wondi heedintinede
a besoin
dewta gol gol do nugar sariya le leedi amendi malinkobe ngombe bamako faayo tole kedde leedi ndi ka hamo funo yiri dum so yogay mabbe kanyu kana jabani kana ke lamu hakunejo o heddo edu salinguru o yalla chadel gonde le leedi amendi ana hebene jogolal wobbe kanyu enka ana yidi o fotto don
le secala du jodi mo han jati totede yalla wa wattu juddo hinade leedi mali min kay gonda ka edu juyi hultadi de min mila wi de leedi mali na landina ni jabude dum du juyi sikki wala ni gondi hen bildangi jati gulli nyobe hofti be wi be da hin kaba politiki do latu guddo ni gonda ka fi e be da du juyi tino golan na wuteji yawiri
el hakilaji kadime em andambe kabaruji bilide margal lobbal yawtagol galdo nugal sariyaka yo yela yogay malin kobe yeya mayga gondo el fedde ne binodirta arga mali holiti wiide joda hala hani ardinede yella golle lam hakunejo o ana heba wadirede no wodiri
tipi nontans e
gilla boyi bangal kawral do gutum wongo wattu transition o junna guldo junugul yudun yela pelle kewde lidi mali lotibe botumo do tutindral hakilaji kabar ngir seraji di fa hande wundi tedinede wulile gulir lamde fuf du ine seraji gudu di namba wjati gulirede
Asimi dabo kanyundu yo donke andando kabaruji bilide politik leleide amendi lewi odo jangino lugo toro le chude jangirdi do do bamako do yawtogol wakati fu nuygal sariyamo lam hakunejo o jodi do mudum o kana holita wide lambe le nyaloma hande o be kanyu en ka holitaino labiri ko woni anniya mu en
a chaque fois qu'il y a une réunion
kala watu so yawtogol seraji di halum halama yo wono ni e anda fe ko jidda do wona fe hakilo lobbo yalla pati sar fu fa yawtogol jidi lato sababu hulta klaaji mabbe yogaaji asimi hulta faala bilidi mali ko anni wadde on don ko na jogina famawdo
très très important
be kaltide mu embe kanyum en ka fu holiti wiide fa tidda la molidi amendi wolle mudum le nyalama hande o ka hebene jogolal wajibi kina homo fu koyde mu em watte him